mukama mmanyi obulira seetumikiriza oba ntikajanja naye mwe bansomi nsabye onsonyiwe kibanyi watutonda n'otussa ku nsi n'ossamu abagagga n'abankusere n'oteekamu amakubo mangi buli omu mwayita asobola okwejuna naebyo wapimirako mu kufuna ennaku yeetimbye nnyo makubo gaffe babire embeera embi mwe tulitanda abamu ku bantu boono kulya kulema wabula mukama wandijunya abantu bo buli omu nafuna ne tuwona embeera ey'okuyiiriza ffenna mwe tuyita tukoyoka luubiriza bafuna nga nabo basaba kwenoobayamba okukola tukola taata naye emikisa giri wuwoosumulula kiba kigezo kyo tukakanye jawonkate ni tufune kusanyo labayo bambi abasaba ku nguudo simalalera sikwagala kwabwe ennaku yabasukkako ensonyi ne bazireka basobola obutafa masikiri tamibobanyi mukama balina babatimaye nyirikulu n'ensigwe musaale yambasebo obalaga enjawulo mukama wandijunya abantu bo buli omu nafuna ne tuwona embeera ey'okuyiiriza ffenna mwe tuyita tukoyoka luubiriza bafuna nga nabo basaba kwenoobayamba okukola tukola taata naye emikisa giri wuwoosumulula amaka gabatalina buyambi gamenyeserwa mbeera etatembeka buli obwavu bwe bukonkona maka kimanye ekiwadiyo ate yo nakwedduka bakyala babaavu bategwa bumasu laba taata abagagga babasigula anaawonerawo kemwa sitaali byekwe yafumbirwa nga kakoye kabula wabula mukama wandijunya abantu bo buli omu nafuna okuyiiriza ffenna mwe tuyita tukoyoka luubiriza bafuna nga nabo basaba kwenoobayamba okukola tukola